science alanga ewe feka na bulemu jumba ligawe science ya manyanti waliba obusu mwemba saba mukwato butebe buli muntu aterere tende kale ninawo byenaleso kubawa chokanga byanumizo moyo omukama yanekoleranga yagala babalungi munonya yapana omuntu okuvaamu amakulu bwatyo mungu yankolanga ddala bwe katonda bwe yatonda ensi yateekamu ebisinga okunyuma bino ebikyamu n'abisuula wabbali bwe yalengera ekirijjo okuzisa mwe mwakimanyako gye twayita sawasota bwe yaleeta obuzibu nti yakomaka wanadamu ne bali obutu obututta ebyalo so ng'ekibala ekyo lwe baakirya kyabatambuza nnyo ebyalo nga baagala abazuula omutala ekibala kwe kiyinza ofumbwa baayagala abazuula akatamu era ekitamu baakifuna wabula baamalizo kyekkaanya nga kirabika nti kyakoleddwa katonda so mu bintu katonda bye yakola kyali ekitamu kyakolebwa nga bw'okiraba ng'oli ku mmere bw'otaba wa mutima ebeera ekulema yakola ekintu okutali fita ate ye n'akikweka wala bano baayolesa nnyo obujama kyova olaba nga kyamazeewo abantu kyasangibwa ku mwala wa bbali ogwali gutwala obujama kyasangibwa ku mwala omunene ogwali gutwala obujama naye ng'enkuba lwetonye n'eyo gye kiri ebeeresaaba ab'omukwano kaali k'ebugookoolu nga bayonja ekibatutta omwoyo kale ekitamu kino tebaakyoza olwabyalimu ebiwoomerera ab'omukwano baakyerabira eri munda ne wajjula nnyo obuzibu lwakuba abakyala baayomba tibba ekitamu baakyoza ab'omukwano mwakyerabira eri munda ne wajjula nnyo envumbu ekibala kino lwe baakirya bajjula obuswandi obwali obuzibu oluvannyuma beewuunya nnyo okulaba ng'omu bw'alaba ku munnaaswala basika ebikoola ebyali ku bbali kwe kwagala ababikka ekitamu katonda we yabakwatira n'emisango ne gisalwawo amangu naye ng'ekibonerezo kye baabawa omukama tebaamunyigira olw'okuba nga baagalidde amakula ate nga baagala abafumba ebirala ekitamu kino tebaakyoza olwabyalimu ebiwoomerera ab'omukwano baakyoza mumwa eri munda ne wajjula nnyo obuzibu njogedde ensonga mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala bakabona be baliwa bwe zibanga zenjogedde ensonga mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala aba aseno be baliwa bagamba mwe musingo samba mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala abamaaniyo be baliwa bagamba mwe musingo teba mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala bannabona be baliwa bagamba mwe musingo okumanya mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala ab'obujjajja be baliwa bagamba mwe musingo okumanya mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala singa ekitamu kyali kirungi nze saalinenyeza bagendayo nange naalitutta ewuuma nendyaku ebyo neetereera omwoyo singa ekitamu kyali kirungi nze saalinenyeza bagendayo nange naalitutta ewuuma nendyaku ebyo neetereera omwoyo kyerisi be baliwa bagamba mwe musingo teba mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala abamaaniyo be baliwa bagamba mwe musingo teba mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala ba livapuulu be baliwa bagamba mwe musingo zanya mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala abavira be baliwa bagamba mwe musingo zanya mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala kesisi mwe muliwa bagamba mwe musingo teba mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta omulala abamulindwa be baliwa bagamba mwe musingo zanya mwalisana mumpaayo obulabo n'enfuna amaanyi agalireeta ebirala abava bayipa be baliwa bagamba mamusingo teba mwalizana mumpayo bulabo nenfuna amanya galilete bidala nedini timuzikaya niranga abakomole twabasingo okumanya twasala amagezi osalako ebyala ebitereka okutw obitwala ebyalo gubadde mulanga gwa kabaka ku bulwadde bwe nayimbya emabega n'atuma omukulu tamagamaga nange nniza abalireeta obugalo abalungi ab'omukwano ŋŋenda nyenze waffe kannabuulemu n'atuma omukulu tamagamaga nange nniza abalireeta obugalo